Abalonzi abakazi mu bitundu bya district ya Yabusiya bali kusaba batikilikweta agiso okufuniranga abaana abagune nfungo kibayambe mu okubanga basigala amasomero okuwula abandi ndi abali kulekanga okusomayo baba batuuse mu biseera by'okujja kwera ebugembe. Abantu abana NRM gobagemisa mukada mu bitundu ebyo eyokubwa MP omukazi mu district ya Nyango Janet Hopes onakoba ati kirungi ino abantu okubanga bagamu ebidubo byaibwe era nga bino yabyogerere kulaale yakubyegale mmawero Western Division mbusi ya municipality ge bamukobereire ati enfungo dino diri ensonga nkulu eri abaana abaguna
okugenda ku masomero bwe batuuka masomero nga bakugenda kuzaabwe zituuse ez'ekikyala balemererwa okugenda ku masomero oluusi nga muzadde naye nga tasobola kukola okugula salary pad kuba n'emmere naye ebeerennye n'olabira ddala ng'omwana dropout bangi nnyo mu busiya muno akugamba nti oba tuli mu booda naye nabo baagala naye nga tebalina ngeri yonna wakuba salary pad ziriwo mechetu wako sanitary pads neyamba kwa wana fidi kumasemero amaruwa lido kualiza wa mkena
wanoni anyango Janet Hopes sige Yakobe ile atiba kubamuge buwaka lulu ayenda abone lidalanga vya ayenda asokere ku nebige magana kubie chitza ile okwe gala muembe rot nidino abana lulu ayenda abone lidalanga vya ayenda asokere ku nebige magana kubie chitza ile okwe gala muembe rot nidino abantu abandi ndi bali kusaliranga mu bwensalosa lokujobwe Kenya okufuna obwidandabi na simu nega gagasakira na basanga aliyao
gafe embere ekyuka especially abakyala wano we bazaalira tubeere ne equipment ezimala nga zimama kiti tubeere n'abasawo abamala era tukolere wamu ne gavumenti tulabe nti amalwaliro gano agali ku health center 2 bagayimusaako omutindo ne gagenda ku health center 3 so that obulamu obw'amalwaliro bukyuka n'embeera y'abantu abagenda mu ddwaliro bafuna services ezimala.